Sikupi maswali hata kawe police niko speakers. Wananiita risasi nikiwa na ghetto rider sina waswas. Kama mtikas tunifanya waziwazi daily na smoke nyasi. Boy mnaivua kasamaki marapa tunawatupa ndani ya maji. Kiu tunaisukuma wenzio mwakingali na wakanyaga wote wanajua voi nzima. Wote washakubali na wanajua ni wapi wanatoka marapa kali. Na naongea nini panda train tupa madini. Sisi ndio majogo wa kuwika hapa mjini uko shalo. Tuko deep, pima zako stanza. Hapo kilegeza isee tunakukaza. Brown skin, kesha kama popo na mapoko. Enzio, mduki ndio hiyo, isha kupoint kwa sikio. Bari itokee, waitangaze kwa radio. Asha potea, liepotea kwa sikio. Hapo ndio tashangaa, bado gangsta. Niko kwa kitaa, najikinga bila ngao. Iko sikizima, kina wacha na mshangao. Mana leo funga kazi, vwa mito azazi wa hip hop. Hakuna wengine, kilikuwa kikosi cha DMPI. Wote kapuni. Tulianza ndogo ndogo peku peku kama mpoto. Tukala msoto sababu ya changamoto. Hakukuwa na chochote zaidi ya mama mboga. Naye akawa mtundu akaanzisha kudanga. Akadutukana tukawa hatuna mana. Tugashukuru labana kwa kudufunza heshima. Baba santi sana kunilea. Hapa nilipofikia hakuna wakusumbua. Bandika bandua anika anua. Funika funua agiza chukua. Ni mziki unafanya kwenye tivu na niona. Na chana ile mbaya kavirusi vya corona. Ukitaka kunijua aki utopona. Mana nafanya mbaya kaboy na msichana. 199 young vani nkazaliwa. Mola kanijalia kipaji kanijalia. Chakina watagawisha watoto na watatisha. Nosema na bahatisha ndo naona waangusha. Tunawafananisha na wakina Aisha. Domana mkipewa biti mnabahatisha. Mini zombi fata upoteye bwana mdogo sijigambi. Wezo wangu sipidi ya jini si mgombi. Kini anza ndo na malizi ya mna vipaji. Nimbo zenu zote mnatungiwa.
Maisha ni bure kusafa lazima. Kwa life ya kihasla ili kigangsta. Kwa saifa kuna kujifuta na rapo. Double rhymes na matags. Tuko wise kudrop lines oversize. Hadi maheta na data kwa flow. Kako mfu bila hoof tosanifu. Beef kama staff life young tough tough.
Niko full mikoba. Mwanajeshi nezafanya mangamizi. Hata kama nimeketi wacha nkiwa nimesimama. Hata pia nkiwa bedi nikirusha mistari. Lazima tu watadedi nite rich man. Nina nikishika mic mistari na vomimina. Ogopa saa na hili jina. Nimefunzwa taekwondo na kumfuza kichina. Jua ama mvua popote ni dua. Mini kama ndege mtu ote ule nezatua. Wako wapya bana puwa. Navamia kambi zao za wasafi nkichafua. Nimetoka mbali sana na sijachoka na safari. Bado na ngangana nimesota tena sana na nimevumilia kudharauliwa na kutukana. Na bado wasagodi na wasagodi. Tu anointing doesn't require money effort. Yo, sikizo kipenda pia rekodi. Mwana mkambo kwenye mitambo nisha reporti. Na take airwaves na wapa reporti. Pa 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 magani shoti. Eshim babako, eshim nyanyako, eshim mamako, eshim dadako, eshim kakako, eshim na wef. Kama suwao hongi kumefika hapo.
Jie, check it. God there is na light. Ni bless cypher. Moja wagwa ni aki mataifa. Kali drink mana fighter, mafia. Wanakula vumbi sana piga chafya. Pull up na kirapcha. Mada factor utabaki na kifracture. Mada ni factor mifuko zina puncture. Zime grow fatter na manufacture. Dawa na misi doctor. Kani picha capture. Drip kawata. Hip hop na mimi ni kama pacha. Yeah, sini mapacha. Na imechacha. Uliza wajanja ni hip hop halisi. Man of steel the show super mwizi. Spitfire kama dragon ya kalisi. Hii ni moto itabidi umepiga mbizi. Mchizi kamisi mekufanya fisi. Ni sisi kwa sisi panze alamisi kukita mizizi. Kenya mpaka tizi alikuja tizi. Akapata ndizi akachizi viizi. Saki ni call niko busy na my G's tunasizi. It is what it is. Necessary kama noise za nazizi. Bullfight ndani ya zizi. Z-World yo ni zizi. Sa
umekubali mini cheese.
Ghetto system manze lazima steam. Ghetto riders kambi nyeusi what a nice team. Ghetto girl de mina di G-string. Akifika ndani ya ghetto nazima stima. Nima tu shots, tu shots, tu shots, boom. Nima tu shots, tu shots, tu shots. Kali drink.
Sai niko 20, nimekuwa grown man. Dad ako happy anajua nita whole fam. Nina piga hustle, si nina show love. Thank for my brothers, baki early time. Sai niko uptown, tunasaka cheddar. Nikichola lyrics, one day niwe famous. Nime ama ocha, mjini niwe safara. Ukivuka boundaries, inakuwa madaras. Nitakuwa tycoon, life mashallah. Gori kuishi juja, super huna ass. Hili walk mic, fika chua kuna class. Dai kuririma, mamori wa mwezi mine. Fukoni nkona chwani, nadai nshike jug. Ati twende out, umekale crush. Sina first love, nina body count. Zikifika 60, unajua roundabout. Wezi ukani get, ulilale class. First gonna be, hili baki shy. Fasting, first place, na kuwaga sober. Jua siko perfect, picha mi uchoma. Zai kuwa player, so sinite Maradona. Mbono na nitesa, enyewe inachoma. Maybe sina do, sina sense, iko sawa. Na feel niko weak, nikisikiza tu manager. Life niko guilty, kijana anasafa. Nasikia ulihama, msichana wa wababa. Tunaweka kambi, leo mpaka kesho. Wasupa mali safi, wanapenda vichekesho. Leo niko chachi, kesho niko ghetto. Vunja zo milango, kambi hadi sendo. Cheki buda army, sai tuko rondo. Tumeshika tumbla, mizinga zina count on.
Umetubania sana chongo long time. Matuja skika, skiza new sound. Inavunata kwenye speaker, kiona hii sign. Yue kumearibika, cheki piche na votisha. Movie ya kivita, ukisikia sauti hizi. Yue tushafika, ni mida za kufunika. Vito vishali puka, tuna vomit firestones. Ina crash microphone, hii ni danger zone. Hii ni side ya marathon, hii combination ni deadly. Crazy verse, punchlines na kuanga heavily. Most evidently, bado vitu vina shine. Since long time, bado tuna paper chest. Mind ziko rest, we never settle for less. We're back like you never left, nigga. We still high like Mount Everest. Best of the best, champions of the world, nigga. East and West, bado tunagawa skills, guitar. Tunakomana game, wanashangaa, mbona tunakaza sana. Fuchuzo kilegeza, tunatembeza mtama. Hakuna kuficha, zungusha marijuana. Hakuna kusita, hatugopi lawama. Mashambulizi dunia nzima kama Osama. Tunapenya kicho, hata kama wanabana. Yeah.
Kila nikingia booth, wanausikia mlio. Hapana bonga truth, hebu tegeni sikio. Mambo yote wazwa, zela njo na cash. Haina haja kujuliza, duniani tuna pass. Hiyo haina waswas, puff pass. Daily nafanya kazi, tumish kwa wote. Yo pia iko waz, panga vita, umia chakusita. Nkwambie, kisikia ghetto riders, mabisho kimia. Vile tunifanya lazima mtupeshima. Vigogo ni sisi, hapata ataka peace. Wakwapa labishi bado wapo kusingizi. Msitupime kabisa, sababu atupimiki. Hii class ni bure, zidini kushiriki. Ni zaidi ya shule, shida hayaminiki. Gome hii ni kongwe, haitaki vibonge. Kill, marapa wote wanyonge. Hii game ni yetu, made in Kenya 254 ndiyo kwetu. Mitani hii mitaa, kuja na stepu. Situmi nguvu, sibitiki kama Yesu. Mintalala taka makesho sijui. Ikifika, ntaamka kabla jua la subuhi. Video za mziki, tuadhani pornografi. Yotangazaji wamewasoko, promongono na beer.